ninjaremix.com.
Safari yetu ya mapenzi, oh my baby, siyo siri tutaona mengi. Kuwa ready, wetu kazero, kuwa chanano, I be your commando. Nishafanyiwa ushenzi, oh my baby, wako nimepata ukombozi. Yes I'm ready, kukupa yanguro, na vyangu vya teka. Bila wewe sito boy, sito boy. Natangaza na kupenda si ambaya, siyo dhambi ya kuna tobaya. Usa mapenzi ni nawe, keza tena ni bagawe. You're my melody and I sing alone, bad man I sing alone. With me ni kama yoni, mene jarohoni. Siri tu situnze nja siyo sawa, tukibishana ndani ya kaya. Tuyamalize mimi na we, pendo kate tutawale. You're my melody and I sing alone, bad man I sing alone. With me ni kama yoni, mene jarohoni. All my love, tukikosa mkate wa siku, tuwe na imani tumwaya. Anaetoa ni maulana, oh my love. Wabaya wapo si wasikize, maneno yao tuyapuzie, yeah, yeah. Iyo tuyapuzie, yeah, yeah. Masako kwa kukulu kulu, uenda po nitafulu. Sitarudi ya viporoto, kwako napata vino, no, no. Yani finale, nyanga nyanga sina hale. Niki ugu wada gitare, yeah, yeah, gitare. Natangaza na kupenda si ambaya, siyo dhambi ya kuna tobaya. Usa mapenzi ni nawe, keza tena ni bagawe. You're my melody and I sing alone, bad man I sing alone. With me ni kama yoni, mene jarohoni. Siri tu situnze nja siyo sawa, tukibishana ndani ya kaya. Tuyamalize mimi na we, pendo kate tutawale. You're my melody and I sing alone, bad man I sing alone. With me ni kama yoni, mene jarohoni. All my love,